Yeah, to live is to love.
GQ on another one.
Love is for everyone. Yeah, I think I'm in love. Jua likizama nimbi lullaby, kisha vuta shuka nzime kalabai. I'm so like your like a penzi karata kopando ala light. Mori kama sai, kuripenda ume qualify. Nataka ni queen gauge, no leave on time in bed. Baby you're first in great, you make me feel I'm made. Ku fall in love kwako, like the dreams come true. I love you times two. String kuchore tatu, ah baby girl stay cool. Womwendo na shape, nitaka pige step two. Kupeleke kwetu, bas niteke kama vipi. Ni kuvishe pete binti, atawa cheke tu masnisha. Atawa tete mbona fiti, nikubebe pochi. Nikupe nice coat, tukale bata kwenye boti. Na ukiona baby simanzi da, twende tukanywe Zanzibar. Nikuonyeshe visi odiangazi.
Sema that I love you. Sio kama ninataka kuwanzaji you. Unachotaka love to and give you love boo. Girl, nikisema that I love you. Sio kama ninataka kuwanzaji you. Unachotaka love to and give you love boo.
Love iko deep sana, mekuwa addicted kama nime misuse plama. Nime kuchoose so staki ni kulose mama. Kitandani we ni mjuice sana, najua nini bana. Staki unonekana speak sana. Tuende Cocoa Beach, tukanywe cocoa na juice. Tuyone sunset, tupige picha, tumekiss, tuposti. Niku introduce to my fan base. Now niweke ndani ya chupa, ndani ya moyo, ndani ya chumba, nje stoki. Ni baki ndani ya nyumba, niwe mfungwa. Baby niweke ndani ya gereza, kwako nimekufa, niweke ndani ya jeneza. Spend on your bills. I love you.